vita vya rangi, kazi na mali, chapa kaza chana fisadi, shiki uradi, eh. Vijana miadarati kila siku mnawacha, bora tumepata waya magoko, kwa vijana ni kama mekosa haya. Masase kungangana kila siku kukikucha, eti wanawasakanya, hata dini meachana. Hamkumbuki suza jana, kina mama kiwakanya, miadarati jana nayo mtapotea tusana.
Kiyako, naweza kuwa show. Kuna watu walala hoi na mbu walala hai. Sai life imekuwa hai, kuwa hai bila mali imekuwa fani. Ni kama kujipata rumande na faini ya mazuri ya kuku ama migu ya nyoka. Johnny ya kari, siku amba na daigari na matumba ya kifahari. Back life shwari tena halali. Kidole kavunjika mazuri ya bure sahaulika. Hadithi kageuka reali, sungura kumla mwanawe.
Tafadhali vijana, mbibieni tusaja, enda mshu ya kwamba, hamta kuwa na shaka. Kila siku piga rada, hustle tu kwa upanga, ya sahau ya jana, kwani Mungu anapanga. Kila siku omba, jamani omba, kwani taka chambungu mshati na enamu.
Mlami kumulia mtoto wa K3S gari, ni kama msafiri kuendesha meli kwa lami. Kujiona farasi na rafisi kueneza ofisadi, turadi na doza miradi bila tuimiza hadi. Kazi kwa msafiri, malipo kwa matajiri, meko international apple, mama nkema. Daily kusali, soli kwa kia jemedari, in life itakuwa shwari. Kusai life ni kibari ya shubiri, tukisubiri lini itagiuka sali. Najua bado generation ya up the king, ito kwa the government environment. Deployment employment, kwa mayudhi for the betterment of the present and not the settlement of the future. Had attack responsibility, na tupi had attack reality.
Bana, punguza mawaya, jenga Kenya, ujua sote tuwapenda.
We got to say, cause we got to say, all been our way, cause we got our way, all this, two days, our rich.